Korontiyan ko'en arandewol, surawol tataɓol. Bandiraɓe, min mi wawai metanki on, no metiranaimi kewuɓe nder holaki Yesu. Saini, mi metirani on, no metiranaimi yimɓe duniyaru ndu'u. Kobo, no metiranaimi ɓikkoi pamaroi, wato tokkuɓe Yesu hesɓe. Ɗum hokkata ɓingel keshel nyamdu shembindu. Non, min ma mi hokkai on nyamdu shembindu, wato ekkitinol luggungol. Amma mi hokki on enɗam, wato ekkitinol ngol lugga, gam on kewtai nyamuki nyamdu shembindu. Gonga, ha joni on kewtai nyamuki ndu. Gam ha joni on gada jonde irinde yimɓe duniyaru. To ni iwodi lawliru, igeddi hakkunde moɗon. To, hajo ni duniyaru jeyi on. On kuwa kuɗe iride duniyaru ndu'u. Gam to goddo wi'i, Bulus tokkumi. On ni bo wi'i, Apollos tokkumi. To, na on gada jonde irinde yimɓe duniyaru ndu'u on don? To, moye woni Apollos? Moye woni Bulus? Min mashube Allah tan. Lawol amin koliɗon Yesu Almasihu. Ko moye amin ihuwa kugal ngal jomirawo hokkimo o huwa. Min mi awi, Apollos bo yarni aure nden, amma Allah woni maunin donde. Gam non, i awudo on, i jarnudo on, naɓe goddum, amma Allah tan woni mawdo. Gam kanko woni mauninɗo aure nden. I awudo, i jarnudo, be kudoɓe. Ko moye heɓa e mbarjari ko fottidi e kugal muɗum. Gam minon, min kudoɓe e Allah, onon bo on gesa makko, madi makko. Barka dokkal ngal Allah hokkiyam. Mi fuɗɗi madi bo mahowo bawɗo madi na seɗɗa. Mi fuɗɗi madi, nden goɗɗo e maha dow fuɗɗode nden. Amma ko moye mahowo dow fuɗɗode nden, o fama iri mahukiki o mahata. Gam wala goɗɗo bawaiɗo fuɗɗa wonde fuɗɗode madi fere ɓurnde nde ɗum fuɗɗi, wato Yesu Almasihu. To goɗɗo mahi dow fuɗɗode nden, to o hutiri jinari, ko ajur fari, ko kaƴe goduɗe shede, ko leɗɗe, ko gene, ko yombe, woɗuki kugal makko wurtoto e jairi nyalde jango. E nden ɗon nyalde, hite wanginai kugal komoye. Nge fonda e kugal ngal, nge holla no ngal wontindiri. To bo madi ndi o mahi wulai, o heɓa e mbarjari bondi. To madi ndi wuli, o dulla e mbarjari makko. Konde o heɓa e kisndam, amma bo nder hite o yiwi. On anda ɓalle moɗon ɗu wuro to Allah joɗoto, nden ruhu Allah e joɗo nder ɓerɗe moɗon. Fuu bonnuɗo wuro Allah, Allah halkaimo, gam wuro Allah ngo sheningo. Onon bo ngoni wuro makko ngon. To goɗɗo ƴoyira hore muɗum, to goɗɗo moɗon e nyuma e wodi faamu, no jama no ɗu'um hoshiri faamu, sai o wartira hore makko bo kangaɗo, gam o warta goduɗo faamu ɗum gonga. Gam faamu iri ɗum duniyaru ndu'u, yeso Allah ɗum hangore, nonno ɗum windira. Allah inanga goduɓe faamu nder dabare maɓɓe. Ɗon ma wonde ayare wi'i, jomirawo e andi nyumo goduɓe faamu wala ko nafi. Gam non, to neɗɗo mantoro neɗɗo, gam ko ɗume onon jeyi ɗum, ko Bulus, ko Apollos, ko Bitrus, ko duniyaru, ko yonki, ko maide, ko ko woni joni, ko ko woni yeso ɗo'o, ɗum fuu un ɗum moɗon. Onon bo ɗum ɓe Almasihu, Almasihu bo ɗum mo Allah.